Once in a while, again, danga no zinamu. The way that we don't push up a smile, nadala ngori namu. We have to enjoy this life. Tuchakalenga, tucharibalamu. Meanwhile, nafunye information. Stingy money's association. Just put a value in occupation. Tuve ya kambuza explanation. Sawa ya kweli lala. Sawa ya kweli lala. Sawa ya kweli lala. Sawa ya kweli lala. Abana beli lala, abana beli lala, abana beli lala, abana beli lala. That is what you make it. Zena sala wakukuba hiti. Wama bomba sakata biti. Baya yeba jibara kusipiti. Sexy ladies shake it. All them fine girls like it.
Elanza soka kulisti ava life city. The life city. The life city.
Drip to hard and go ye na kubie mpia. Style ye ndongo ndese mpia. Toni nyakunga tompia. Aba tesi kativari mkukia. Kulabula, tontabula. Wembandi ya kuzange tompabula. Everything wello wello. Yeah, all is well. Sawa ya kwelu.
Abana beli lala, abana beli lala, abana beli lala.